wameno magomesa moyo wanga mtima ndi maziwa kuti ndiwe type yanga ndi sanami iweo ni mpaso mkazi wa makhalidwe nkhope yokongolaso yes timamvana osati zachibwana fans yoti wone mati tinayanjana ndi zokhala nawe mtima nasa inakale mboni yanga ndi bob ndi mafuna nzakumale
undikonderebe kwesi kuhamba nawe usandimvese nane ndikusamalana undikonderebe kwesi kuhamba nane usanditenge nawe ndikusamalana mweturira uniravise nkupalile umuzamuira mweturira mweturira uniravise unipalile umuzamuira
wawucha zindu ndiwe fayabe uli ndi vibe ya potesho zokutayanje wasinda zindu mu society olomalasa kufila ndiwe fayabe was you just smile automatically ndikuyimbela iwe ndagomela pa iwe sinza kulilisa iwe uzimila ine ndakomedwa nawe
undikonderebe kwesi kuhamba nawe usandimvese nane ndikusamalana undikonderebe kwesi kuhamba nane usanditenge nawe ndikusamalana uniravise nkupalile umuzamuira mweturira mweturira uniravise unipalile umuzamuira